sijata dream. Peke yangu meni ya sina hata yo team. I was you feeling like Kanye na sikuwa na Kim. Zamani sana kabla KDLT hajamleta Kim. Na sikiliza yongoma yonapata wazim. I have to be a better rapper na yambia mizim. Niwe chombo cha kukuza kusambaza mizim. Goma zangu wasikiliza what the Lord kwa sim. Ha! Look at me now, living in my dream now. Mindo you a rapper, every rapper gonna be now. Waro to the round, na shanga, we are big now. Wakiomba kurabo ni malipo and free now. Where's the top of his flow, I'm a God given. Where's the zuya miku shine, I'm already choosing. Walonka town, anitaka, I'm already taken. I'm so high right now, na wanangwa debit. Checking up a switch, you ya beating my kombola. Niki koki wasi kosi ni bora ukachora. Marapa wenu ni wabovu na wapa vingora. Nikiwa mimi mchezoni mataji na bora. Everybody knows I'm the best right now. Na tuzo mkononi nimeshinda right now. Kwanza bongo mpaka Africa know me right now. I'm just living my dream. What now?